download it from ilovesaidmusic.com.
I said, bitch, yo, we have some more. C'est chill.
Aïe, eh, eh.
It's fun, fun, fun.
Nuna sana ni muda wa kucheka kama kulia shalia sana ni muda wa kucheka
kama kulia shalia sana ni muda wa kucheka shalia sana ni muda wa kucheka.
Bamba kamimi au kibonge jotu chome maini we usikonde tararira ta hey, hey, hey.
Sasa ni tare tamshara na stare sasa ni tare tamshara na stare sasa ni tare tamshara na stare sasa ni tare tamshara.
Muda ndo umuda wakucheka. Nacheka, nacheka, kucheka, nacheka. Umuda, muda, muda.
Nishachoka sana. Undo muda wakucheka. Na maokoto ya mwezi, 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 mwezi.
I enjoy.
Sasa ni tare, tamshara na stare. Sasa ni tare, tamshara na stare. Sasa ni tare, tamshara na stare. Sasa ni tare, tamshara na stare.
Pandisha mi tadi.
From ilovesaidmusic.com.